Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Baka wakuna mtu hii.
Maybe Chwani anasema nga ame park.
So, I think Chwani anaenda kuwa fun na hii. Anaenda kuwa a blast na hii. So far, well, sijui kama hizo videos iko available for people to watch. But
who should you record?
Nani mimi? No.
Ube pause. I'm clean. There's no any evidence of me parading myself in any manner. Zile videos watu wako nazo za nizangu ni za ikonini.
Iyo ikikuwa encouraged, well, not encouraged, but wakiona that's the only, that's wakitaka their way, this is all they have to do, then it might continue now even when they go back. So some other measures also have to be taken. Some other measures have to be taken. So the authorities, you know, like every time we want to go home, let's start some little bit of trouble and then Ekonene. What episode?
Episode 673.
Like, subscribe, share, and do all the things that the Chinese guys used to say. Hizo intro zingine zote.
Like, subscribe, hit the notification button.
Tell a friend to tell a friend. And we forgot some things, but the Chinese guy would correct me. Sasa amekuwa Chinese mpaka yani sahi aogopi height. You got meona.
Eh mazi.
Sare jo.
Aogopi height. Wewe mse unajua kuna buildings tukienda gana yeye atakaki kukaa kwa edge
kwa balcony.
Eh jo ogopa. Height.
Mimi ndo vile li survive anini. Unakumbuka ile EP launch ya Kutopizo tulikuwa na wewe wale sereni kwa skyline
kwa skyline kunaga alafu kunaga barriers ni vio
hakuna
bio strad
wa Chinese watatoa
but sijui kama aliangalia gauko alikuwa niambia kuna nini kuna video yenye kwa hapo hivyo alikuwa ameingizwa kwa drone.
Oh yeah.
Na anajichocha the first Kenyan to be in a drone.
So alikuwa anasema
no, it's funny.
Yeah.
But guys, tunaweza sema before that there was a glitch.
Oh, kwa audio, yeah.
Kwa audio
because I think I saw hakubeba zile mic zetu si utumia hapa. So only mwona akiwa na DJI.
Yes.
I don't know if he bought like DJI mics huko ama alikuwa natumia mtu.
Yeah.
So the fact that ni DJI na maybe whatever they were recording with ni simu. Iyo nimekuwa nikiwa na complaints wa wase wengi kwa nini. Wakisema iyo Bluetooth connection ya DJI na phone. Unless maybe wame solve. So okay. That could have been a problem. Another problem could have been interference. Of course ni China. Wi-Fi. So kuna kila kitu iko huko hivyo inatumia some type of connection.
Okay.
So kunaweza kuwa na interference. So the audio wasn't that good, but you understood what he was trying to do.
Yes.
Ilifika point I was like okay, so najua kitu nataka kuona ni umse akienda kwa hii drone ataanguka ama hataanguka, whatever he was saying didn't really matter to me.
No, yeah, it's a drone yenye unaingizwa,
yeah,
and then inaoperatiwa, so you're being flown,
na inaoperatiwa na mse anakamtoi,
unasema mwafa liingia akienda juu
kanda juu
like 10 floors 10 floors for him
mkushwa ni 10 floors ama lichapa tu one floor ikam magnify.
No, yeah. Anapanda juu.
So I think part of that was for him to kill that fear of height. So sahi akikama stulete hizo za hii building ni ndefu sana sifai kwa kwa edge. Because kama umefly na drone na ni mtoe amekufurahisha na battery inaweza isha. Na ni China.
But you trust that. But you trust it.
Mko sure jamaa.
Tuko sure.
Unajua China.
Video iko robo.
China kuna hebu hiyo video pia tunataka watu wa watch. Hiyo China
yes, kuna Mr. Editor anaiputa hapa.
Ukiwa 10th floor nika uko fast.
Eh, kuna yes. hizo.
Then kuna teremka kumbu menda juu. So maybe yuko hiyo city. Alafu nyi mnaona nika menda 10th floor.
Kumbu menda kukawa. Nini, yeah. Open nini unasemaga? Yeah. Kutumile open defecation. Yeah. Open area.
Open area.
Ni epap. Epap. Yeah. It's in a epap in China. It's in a epap.
La 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 la.
But now, how uko na kilongapi?
Nani mimi? Mimi niko na 90.
Ah, ungeza.
Hawezi.
Kwa nini?
Hawezi.
Maximum ilikuwa nafaa kuwa 85.
Discrimination.
Unajua sasa nani Rick Ross asha anajita bot. Because yes. clearly not yes. the god, yes. not the greatest of all, and I am the biggest of all time. Alafu akidu hiyo video, alikuwa kwa maji. So it looks like a real boat. So king ya pale pia alipatiwa guidelines on what not to do before akuwe airborne. Eh?
Mm.
So ufai kutoa mikono juu. Mm. So he's there being instructed. Mm. Akadem fulani.
Mm.
So of course, and then wana toka nyuma. Ah, wana nini wana rudi nyuma. Kumpatia sasa that space.
Mm.
So likuwa nasema ati kitoa mikono. Zineza katro. Na robo, aneza enjoy. So why, what would happen? Why would you fancy this? Njoli kutaga hapo?
Mm. Mi nakombia mwafu akika mkono yende.
Mm.
Iyo ndo mwisho yake.
Yeah.
Eh, kuzikaria yake, King of Nyongitsu. Title ni nakuwa hiyo. You cannot be King of Nyongitsu without the, yeah. the tools. Eh?
Yeah.
Na hapo ndo utapata zaka na muinherit.
Tunaona hata tumeka kwa hii kitu. It's easier. It's easier to handle things from this.
So mwafika arada, maybe zaka shongia na operator.
Yeah, kata
mkono. Make sure yu mkono, mwambie put your hands up. Eh? Mm. Kitu mko yeah, unajua zote.
Yeah.
Love Zaka take over as the king.
But it being the land of technology, don't you think that would be a plus for him? And there's a thing in some corner. Not all you, but.
I love at once a month, once a month, after 20,000 miles and in the service. You know, muna me na pale petrol station da oil.
Wana change paka mas spark plugs. Lazima ikona.
Kame po mkono ya Thanos. Time to sleep.
King of Nyongisu.
Oh, shit.
Aneza pendele Thanos akiwa nayo. Uja mamungira nituwa jula linyanganya Thanos mkona ka.
Uni
Iron Man.
Iron Man.
So mwafa nza pendikiwa mkona Iron Man ama ya Thanos.
Think ya Thanos. Unajua ni doing evil things. Eh? And it ni yaku alienate.
So ukifikiria mwafa kiuko chai. Akiuko juu na hiyo drone. Maybe I don't know. Let me take an opportunity.
Mm. To be the first African.
To be the first African kunyonga.
Oh.
In the Mount High Club here. So
oh shit.
Eh, vitu kitu mwafa nafanya huko.
Kitu nyonga. But anyway,
it has a confusion.
We need a vacation.
Yeah,
actually.
We
actually need a vacation. And the reason I'm saying this, after malize kushutio video, alisema acha nirudi studio. Like I China bro. Oh shit, at the hotel. But it looks okay.
Yeah, it looks okay.
Kuna kaptula. Yeah.
Oh, kuna video nilimona yuko na new shirt.
Kuna new shirt.
White.
Oh, really?
Yeah.
Okay. A new white shirt, eh?
Okay, yeah, that's white is whiting.
Alafu na muuliza, ni aje bro? Kwani sunge chezata 1-2 at least hata hii anakuje huko China. Kanambia hii haina noma, wewe mwambie kunywa tu China.
China kaimatia zaka.
But looking at the videos, it looks like it's a place I would really love to go.
Yeah,
kitambo nilikuwa nimekanga China X kwangu. It was one of the countries in Kwanmeka, like, nah, for me. Yeah, but now looking at it, I'm like, okay. Looks like I can give it a shot.
Nah, even so, yeah. For you too, before hata mwafa nini, juu kuna ile nini alitry kwenda nini, first round, and then Strait of Hormuz happened,
so
most of the planes, flights were cancelled.
Yeah.
But before that, look at tumeangalia statistics, of which might be to your favor. Mwanaangalia the country yenye sasa madema have a smaller nini, niyo inchi. So, unaweza...
Hold on, smaller what? What are you insinuating?
Talking about?
Like the size of, like, cushioning your vagina.
Yeah.
Yeah.
So why would it
China?
I'm not Wait. What? I'm still not getting the joke, but like what?
No, like you may say, I'm just adding to the list. There's even to me on as in a kubamba. I'm just like, you know, you can also go, you can be the first one to maybe test the cushioning. Mwafa may test cushioning your drone. Or boy is fit. But it is, you can Google.
Okay.
You can Google.
So like, I'll try, because I thought you were going somewhere else with this, but.
No, I was going there.
Okay. Because. What people don't, maybe a few of you have seen the story, maybe you haven't, but sex tape ya Didi Malik. Talk of the town ni as much as ndio kuna hizo ma stories huyo dema alikuwa sijui ni baby mama 50, of which maybe that's why 50 hates this nigga that much. But the biggest story out of the whole thing, I haven't watched it, but the biggest story kwa hiyo story yote ni ati unacheki vile Didi waga ni kaki voya fulani. So yeye upenda kuwatch wasewa kinini demu yake. So akiwa hapo pia yeye at some points juu anatafuta nini, anapita across the camera. Apparently anapita kwa camera akiwa oiled up. Yuko oiled up.
Yo saa kwa hiyo video was a participant.
He was a participant. So akiwa hapo eti yuko oiled up, apparently wanaona Johnson yake. And it's not, unajua? Ile description mse alipatiana. So huyu mse huitwa Vlad. Vlad alikuwa na interview huyo porn star alikuwa kwa hiyo video na Didi.
Okay.
So akimuuliza, so according to you vile uliona inaka inatoshana aje. Huyu mse anacheka tu anasema never the maximum 4. Anasema ni kaa 3 but maximum 4.
It's not puffy.
It's not. Jumza ana vile ana describe as MIT. Ilikuwa inafit kwa mkono, as in akipita kwa camera, ameficha na mkono, like ameshikilia na ngumi na ionekana.
Oh.
Na hiyo ni when it's action.
Okay, so now I don't know cause
when it's up.
Cause them yuko hapo unless he has a problem. Cause them yuko hapo most likely lazima ikue up.
That's why it is explained tabia zake.
Now,
Susanna compensate sasa.
Distinguished panel.
Yes.
You are billionaire, business mogul. Music mogul. But you have EO size. What do you do?
I go to China. Like here and I say.
You go where you belong.
Na follow mo of China.
But for me, kuna nini ukifika, I do not think maybe even.
Because
ukiwa na that, unajua kuna extensions ukam na do. Sisi my boy, yes, maybe wanaweza angalia waseme, kumbia kona nini, kumbia kona. But a lot of women are ready to hop on that.
Ukiona hiyo do.
Yeah.
In fact, wanakugas.
But sasa, ukiona hiyo kuwa na dojo.
Wanakugas kwanza. So big.
Atumbako wanakumbia wachana robo.
Yeah.
Wachana nini yo 6 foot umpiwa dark chocolate yake. You're the guy.
Yes. Kwa sato ukona hiyo do, kuna kohones ya kusema, take that.
What am I giving?
for you to take.
Take that.
Na na fit kwa mkono unaambiaje ni take. Take what?
Yeah. Oh, you're hurting me. Yeah.
I do. I mbaku ni za confidently unamcall. I'm coming home.
Mm. Yeah. But, abini kona, give me money. Mm. Take away my inches. Mm. Give me money, take away my inches.
Mm. Serious?
Yeah. Ay, ash.
Okay, let's... kuna uli msia alikuwaga kwa pod na Shannon Sharp. Akasema yeye kuna time alikuwa na dem. Dem anamwambia aingishe yote. Sasa hiyo anasema Asha maliza. So from there yeye akaenda I think kwa hizi countries wao weka extenders. Mm-hmm. So kwa kuna 8 billion wezi fanya extendo?
Yeah, wapi? Na, shida ni ukwe tu it's big but it's
not working.
It's not working. I jinui.
Okay, so me I also have another I have another solution as well. Mm. Like why be in videos? Cuz before people saw it hakuna mse alikuwa na shida na Didi. Yeye mwenyewe ndo amejileta hizi shida kujiweka kwa
Sean.
Ati Sean is Sean.
Yeah, tokiona hivyo za na drop alias zako. You just Sean.
Sean. Combs.
Yeah.
Sean. Yeah.
I mean, nakwambia more money, more problems. Mm. Na, ilikuwe more money, more problems. You, na problems ya kwa ni line up yao ni wengi. Because if you're a broke nigga.
Yeah, because basically ukiangalia hata roster yake si mbaya. Yale madema amekuwa nao.
Mm. Yeah.
Si roster mbaya.
Mm. Yeah. Kwanza kuna assassin. Kuna ude alikuwa anaitwa alikuwa model mother watu wake. Mm. Alikuwa anaitwa Kim Porter.
Yeah, Kim Porter.
Huyo madama alikuwa minimalist. Yeah. Mm. Huyo madama alikuwa mtru.
So imagine.
J-Lo.
J-Lo. God damn.
Kim Porter.
Mm. Kasi.
Kasi.
Ventura.
Kasi alikuwa mali. Yeah. Mm. Yeah.
Alafu sasa huyu baby mama wa fifth.
Baby mama chwali.
Yeah.
Lakini hiyo jo jamaa mwalimu.
Hiyo time were they still na chwani ama ni hii video ni after? Who was first? Chwani alikuwa kwanza?
Cause mpaka wako na mtoi.
Maybe chwani anasema nga amepack.
So, I think chwani anaenda kuwa fun na hii. Anaenda kuwa a blast na hii. So far, sijui kama hizo videos iko available for people to watch. But
who should you record?
Nani mimi? No.
Ube pause. I'm a pause.
No. Because kuna kuwaga na nini mbili za kujirecord. Za kutaka kujirecord. Mm. Right? Kwanza waga uko na kitu ile unataka kukuwa like a Rolodex. Because unajua si ni watu wa kunyonga. So we need memory.
Mna record pia mkinyonga.
So si una kama uko na kitu safi mtu wangu. Sometimes you need that Rolodex. But that's the only reason. But then unaangalia consequences especially after za wase wengi zimelik. Because it's all watu ujidanganya haitawaonekana. It's always going to leak. So me kuimagine mzee anaona rasa zangu huko nje nikipound. Nah, what I can.
Video call?
Nah.
Okay.
I know why you're asking, but fuck you. To ghetto radio, ghetto radio, I was in what they call long distance relationship na ka dem fulani. So kuna time, nakumbuka vile studio ilikuwa hiyo table ni kubwa alafu kuna space kubwa chini.
Yeah. Yeah.
So kuna time call ilikuwa ina come. Inabidi sana iende chini ya hiyo meza. Sasa ile hakuna mtu kwa studio tunapiga story na kadem. So kana nitumia
yeah studio like yeah. The booth. Like I know like
the station that. Yeah, station when there was no one. Me, I was under those tables having phone sex with bitches.
That's why inakumbuka. Unakumbuka ule dem alikuwa anafanya ga cleaning. Alikuwa anambia robo suongee na nikijaga sijua na mwaga mwaga nini hapa.
Atoto wa Java.
Yeah. 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 Dem alikuwa ananitumia videos akiwa like, what country was that? I can't remember the country. But I can't say it because yeah, it might
no. Ndio nishambiaga watu wetu hapa. Funny things huwa pena pandani.
Yeah, unless you're told.
Hii kamera yetu isi CCTV nataka kuireview. Nikocho napata mwafa kifanya vitu za ajabu. Zach pia kifanya vitu za ajabu. Kwanza wanapenda ile ile kiti wa pale, sofa ya green pia. Ndio muwe pakuka. Hii sofa ina jo mfanya
vitu. Mimi yangu hii.
Wewe ndio fanya hapo vipi?
I'm comfortable up.
It's my. Yeah, so sijai record but nimewahi ku have a conversation with someone outside the country and we were like, you know, it was raunchy. Yeah. Unajua zile conversation una have come kona iko chini ya nini?
2010 man. Assassin.
Naambia ka bring that ass. I need.
Yeah, so that's assassin. I think that's the most shyest. But ile kukati ni kudi record. I don't think I have that time. Mm. Yeah, your time. Oh. Plus pia age yangu na watumio waga tunanini nao waga ni almost similar age. Sijai and like, unajua hizi ni vitu za these young bitches. I've never had like a super young bitch in my life.
Chok tudanganya. So, kwani Didi? Didi siyata ni mbigi wako na 10 years hivi.
Yeah, but tunacheki watu wanaenda wale age difference ya yeye na wale mademu wako na yeye. So awa mademu wadogo ndi wako na hizo vishasha zote. Wewe utakutana na mtu age yangu anze yeye anataka tu kujiweka hapo umpe vitu na story
hizi pia at your age pia msi yasema kitu
sawa
well of course atasema hapana
mimi au jani uli
toboa zangu unataka kutoboa na zao utaki kutoboa
so zako kwa nini zija zi release
nini yo
si za huyu si recordings.
Oh, recording. Mm. Ami unajua mia, I work under the auspices ya look better naked.
Mm.
Yeah, so, look better naked, lazimu. Mm. Lazimu kufanyi ma production kidogo.
Mm.
Tatu, yeah.
Kuna siku zitatokea?
Hapa nizo hizo zimewe kwa vault. Plan.
Robo, azansi kudanganya. Usiwaji danganya zitatokea. The only reason zango waziko ni vile azijai recordia. They don't exist.
Mm.
If you have a video, trust me, itatokea. Kuna mtu atataka kuku blackmail mahali, kuna mtu atataka sijui nini, kuna simu ilipotea mahali na SD card ikapatikana.
Me unless he anataka kuni blackmail. Yeah.
But me the only thing yangu inaweza patikana huko nje by there. Unakumbuka kitabu tukinini? Tukiban
CDs.
CDs na DVDs. Zangu zilikuwa na majina yangu. I used to, like I was a dumb fuck. Basically nini iko nalisumbua. So DVD zangu ziko na majina zangu. Na kuna zingine ziko hapa nje ziko na, you know those Brazilian, you remember that shit we used to download? The Brazilian bitches.
Brazilian butts.
Yeah,
Chofikiria zake.
So utapata ki DVD changu mahali kina around. Because kuna mse fulani alikama kaboro. That nigga, I even remember his name, but... Kuna msa liboro, one of my DVDs.
Mm.
Hakuwa irudisha. Na hiku na jina hangu. So ni kushuwe hii msa kile.
Hebu fikiria hii ya, ne? Zaka metuwa different editions. Akinyonga, akifanya video, na uyo demu. Alafu zote mizendika vinyl assassin. Alafu nazipatia jina ya ngoma ya rap.
Volume 1.
Volume 1. Unila nyonga anaitati 10 hands commandment.
the only thing najua itanisaidia ni it was right before I changed the way I write my name. Nakumbuka after some time kulikuja kukuaga na sijui DJ zako wengine wengi. So nika change vile mimi huandika jina langu. So huwa ni capital Z na capital Q. But before ilikuwa tu ni Zach ya kawaida.
But when we knew you, kuna ingine mbako kusikiritu aje. At get rich, onyonga try.
Yeah, so yeah, anyway, that's, yeah, it's crazy. Didi is out here trending for the wrong reasons.
Again.
Yeah, again. Nana is actually by there, but that's a story for another day.
Sisi tunangoja 50 Cent do ile nini si ile series do episode
Netflix.
No, I've never watched it.
Hey bro.
Imagine.
You only watch, nime watch twice. Mara kwanza nilikuwa ni watch niki break cause nilikuwa busy nikiduka report. Ya pili nilikuwa ni watch nikiwa rada. Jua tu yule alikuwa home so ni watch. wakikama uningia ni mingine.
Oh, shit.
Sure. Mm. Yeah, but then ndaka kunikalie tena ni uchu proper. But hiyo hapo kuwa baby mama, I think maybe alikuwa nuo dame after 50 amechana naye.
Okay.
Just kuhu.
Anyway, if you know the story behind that love connection, your triangle, unaweza hit in the comment section.
True.
Alikuwa naye before ama after. Cause, yeah. And if you've watched the video, also tell us, is it really him? Ama unajua kuna siku hizi mtu anaweza fanana na wewe.
AI.
Inaweza kuwa pia ni AI. Mm. But vile wasio naongea hapa nje nikawa kwa 100% sure ni AI. Juu huyo dema ametokea. Na akaongea vile ako disappointed na vile hiyo video imekuwa released again, so ana plan kusue, I think.
Well, basi kama okay, then it's true. Kama ule dem yuko na amesema video.
Yuko anaitwa nani? Amesau jina.
So akasuu nani didi ama?
Mse ali release yo tape. Ju first alikuwa na, eti yo mse alikuwa na shop around. No, kumbuka vile Kim Kardashian ilikuwa shopped around,
yes,
so
yes,
that
yes,
like a network can buy it.
Uh-huh.
So he shopped it around and this chick went and said it was released without her consent. So haikuweza kuuzwa kwa network. So nika ili stop you on a court.
Mm-hmm.
So for it to resurface now, anasema, it's against court orders.
I'm clean. There's no any evidence of me parading myself in any manner. Zile videos watu wako nazo ni zangu ni za ikonini. Overdressed. Niko overdressed.
Ujaba kuna keja ingine aliendaga ya kipunk.
Oh, yeah.
Apo hivyo yu keja ilikuwa gana CCTV. Bro, mimi ndo nimezi stop zisikuwe distribute.
Keja ya kipanga.
Ile keja uliendaga kidogo sijui karibu we na jama mwingine. Oh, misbie.
Mwanachamu.
Hata mook suspect, maybe hata mulikulana.
Oh, shit.
Yo ilikuwa na sisi. Mido niliambia jama mkie.
Cheza chini, eh?
But kama wako nazo wangoje ni umoke, at least pia wawo make some
money. Make some money out of it. Sasa hiyo ukitoa mtakuwa mafukara wawili. Kuna nisaidie mtu.
Be beaten down and broke.
Yeah.
At least
ngoja aomoke.
Wakiona tu niko kwa Maybach yani.
Kisikiza Maybach music.
Yeah, Maybach music. But kuhusu story za majuu, kuna story robo ashaini chapianga kitambo. Vile ali dare abroad. But I think yako ilikuwa ni kuchoma abroad. Twice.
Hata ndo naona mi kuna kitu jamaa swadanganya kabla nikuambia
exposure.
I'm always a truthful man. Watu wanajua. Mwaf kuna vitu mingi anachoma China. Nataki kutuambia. So kuna mabeshte zangu wako huko. Chief Chinese guys. Ndo waweka wa mtrail. Juku hiyo technology iko huko. Na umetoka huko. Lazima utachoma. Mi nakumbuka. Wewe yani wewe ni mtu. Nakumbuka first time nikienda SA, ndo country ya first nilienda nikitoka Kenya sasa. Haikuwa na vitu mob, mob tuko najua. But nikienda Holland, nilika hoteli ingine. Brother Joe umingia kwa loo ya room, unatafuta
ya kuflash.
Ya kuflash. Baka juu nimekra. Naangalia. Nikuona hii ni kama isu waga, kuna zili waga built in. But zili waga built in mtu finya kwa ukuta. Haiko. Imengangana jona shindo hii joi ni kuchoma.
Sasa hiyo umeachilia Africans young.
So kwanza ni hile umetoka. So jwa ni hile kwanza hile chakululikula.
Mothokoi.
Kutoka Kenya. Na ukitoka Kenya umekulu. Umendo kwa kula zile plata. Junatoka. Kasembe kubwa, mukimu kubwa, nyamchom, ukapigana
kamutura fulani ya
mtura, labda ile mboga inaitwaje ile
managu,
ile managu. That's some tropical shit.
Yes, huko juu unasema umeenda ku drop the bomb, alafu sasa ndo anze ku consume ile ya huko. Aiyaye, unashindwa kitu niaje. Ningangana hapo. Aiyaye. So nika picture, itabidi tu sana nitoke hapa. Niende niko.
Nayo.
Alafu brother, unatafuta njia. Alafu najua haina.
Usiniambia haina hata kifuniko.
Brother, kifuniko ya nini? Niko.
Yeah, kwa sababu unafunika ukitafuta hela.
Sindio ulisema acha nikafunika. Alafu ndaenda
niko.
Niko nisaidie. Ambie, guys, something here is not working. Yeah. Yeah. Nilifungua tu mlango. Yeah. Nikasikia chirr.
Oh.
Yeah. Nilifungua mlango automatically.
Make shit disappear.
Make shit disappear.
Watch out.
Yaki open, wakuna open door policy. You open the door, shit disappears. Yeah.
Oh, shit. What you hata mimi, basi hata mimi ninge...
Ungeangaika.
Ungeangaika, because, yeah, sija hiyo na hiyo level, yeah. Ile najua tu ni kuna zingine sijui ni ka sensitive to what you call it, you don't touch.
Oh yeah, 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 yeah.
Tu mkono.
Oh, ukiamka inaji. Oh, to wait, if maybe mepimo na wait.
Yeah. So hiyo naye ingenichanganya. Hiyo pia mimi ningeitisha hell.
Nika pale hii trademark ikifunguliwa. So nilienda huko aje tu lazima kupigwe 2-3 days nights hapo. So tulikuwa na workshop. Hiyo workshop nikasema mimi natoka area nyingine ndio nipatiwe hizo night.
Oh.
So kwa workshop kuna ilikuwa ni teachers wametoka from around the country kadhaa. Hiyo walikuwa na ka event hapo. I think walikuwa teachers or something. So walikuwa na hizi dust, hizi mabin. Hizo bin ziko kwa loo ni sensors.
Yeah. Yeah.
Si nilipata watu wakizichezea na watu wazima. Hadi bwana mbako wameenda wameita wengine. Jamaa kwa na mpango wa kwenda kwa Lu wamekuja. So mimi na ushitu mkono hapo nikiwaangalia tu rasikia kucheki. Hadi mbako wanafanya shi. Angalia unafanyia inafunguka. Afanya tena shi imejifunga. So wakabaki wakichezani hizo vitu. Hata hizo matap. Sijua walikuwa metu. Walikuwa nazifurahia hizo za kutumia sensor. Alafu mara ya pili nilichomaga ni kienda New York. New York sana nilika hoteli ingine. Nisha ingia hapo unajua kufeel the life. Nimeenda kulikuwa na bathtub. Katingua nikaijaza vizuri. Then I soaked myself. Sikia tu ngoma hapo. Nuna feeling it. Nikamaliza. So sumalizo na fuinue nini maji yende. Ai, sioni yo kitu. Na niliangalia kila mahali kwa hiyo room. Sipati kitu. Mpaka nikakua, hiyo kwingine sulikuna fungua wa mlango. Nothing. Brother nilitafuta nikakosa. Ai, nikona hapa nishapiga wana hawa. Nikenda nikakall reception. Kambi tu, excuse me. So unajua, ukitaka kudili na walami ukiwa majuu, kuwa fala. Kwanza zianzi, kuwa tu fala umetoka Afrika. Kwanza nikuambia, kuna ishu na bathtub maji yendi. So jamaa kaniambia, sijui go ni inue nini hapo kando. Kambia, sana nimekaa nimeshikanisha. Nilinua kila kitu. Mbaki ile kifuniko ya lu uniinue hivi ukikachi ilikata. Ai, baadaye hiyo, so hiyo tab imesimama iko stand alone. But hapo kando kuna kachuma nyingine. Kachuma pia kamesimama kaa hii kitu. So chuma nikuwa na shindwe ni ya nini. Nikafikira maybe nili ile kwa hapo. Ndo kawe ni ujiwezi uneza ishikili ya lafu uto.
Utoke.
Utoke.
Amuna hangola.
Amuna hangola kani wini. Uneye kamu. So kame sumama tu. Ai. So unajiulu na shika shika. Kasumwacha ndingoje. Ka 30 minutes lafu ni wakol. Mbi mekata. Nukiangalio kitu nikuna nikae kitu inaweza inuka. Nikivuta hivi nasikia tukutu maji meenda. Kumbe ndo
hako ndiko kaku nini. Oh.
Eh, cause something very see nilijicheka.
Yeah. Yeah. Msiku exposed enough kuchoma so.
Yeah. That was the last time nilichoma hizo zingine zote.
Yeah. Mini shot not anything I can think of. Like ile serious even. No. But also mimi sijatoka. Mimi ni mtu wa huku hivi. So mimi nimekuwa huku. Yeah, sijaenda mahali. Yeah.
Yeah. That's the same.
Yeah. The closest thing ili happened to ni kuna time vile mzaya alikama tulikuwa na stay kwa apartment fulani hapa hivi Kilimani where like niko nimeshajua hizo nini za hot water na cold water. It's the same handle, you just need to twist it differently. I knew that, but it wasn't working. So, what is going on? mbona nikinini naoga, tuna maji baridi. Then baadaye ndo nikakumbuka, oh, kuna heater iko huko nje, lazima uende ukawakisha. Eh, si hiyo tu ndio sikuwakisha.
Yeah,
but that's, yeah. Eh, robo hiyo yako lakini
poa. Eh, bro, but mwafu, mwafu.
Huko hivyo naye anajua.
At least nilichoma many years ago. But sahi.
Huko lazima kukuwe na kitu atakuja kutuambia. Kutakuna ya, kuna kama atakuja kutuambia ni nini amechoma nayo koko sofa.
Ati sasa hiyo robot aje sasa.
Ile robot ilitoka kaina kompili. Chana na huu mse ya matoka hapa.
Mina kumbe, ata behind the scenes hiyo drone, aki jamani suwa dangaya. Kwa kwa shocked. Kapata jamani ambicha metetemeka na gaya na skrima wezi.
Yeah.
Wacha akuje, wacha akuje. Ama nyimwe visa ya kurudi home, baki huko.
Kwanza, aneza baki jamaa, sumuona tena nini,
Trump
US na, na Russia, US na Iran wameanza.
Mwanza ujinga.
Yeah. Washaanza kunyoshana huko kutupia na tu vitu vitu. Iran walitupa kitu kwa airport ya Kuwait. So huko kakiescalate. Wang Li anaweza
baki huko hivyo.
Anaweza baki.
Damn, I hope uko na nini ya kutosha. Ba huko hivyo naye sidhani anaweza kushindwa kusurvive.
Ah, huko
na. Yeah. Si wa Afrika mazee tunaweza survive.
Yeah, like the African community, unajua.
Yeah. We can survive anywhere.
I have friends wenye wako huko pia. Tamfunza tuma 1212. Maybe anaweza za kuwa na nini? Anaweza funzwa nao kamkidi.
Yeah.
Kwa paroti yo drone.
Yo drone. But sasa itabidi alan vitu mob. Yeah. Juzi, si unakumbuka juzi nikiongea hapa nikisema nataka ku set up to do live na yeye. Then nikafikiria like first of all vile alienda ali have kuweka VPN ndio aweze ku communicate. So akidu live hawa si watu wamuuliza, unafanyaje live? Unajua?
Oh.
How are you doing the live? That means umefanya kitu illegal.
Oh.
Ndio uweze kudu live. Kasa wacha this. Wacha akwe safe. Wacha akwe too safe. Arecord tu video atutumie. Yeah. Then zito upload. Jua kidu live.
Yeah.
Wanaweza discover. How are you going live on YouTube? And it's banned in China. Yeah, where's in the YouTube? Nini? So they have their own apps. They have their own versions of YouTube, Instagram, all these apps. Yeah. So ukienda live na hii YouTube yetu ile, lazima wakulize, how are you doing it? In case wakupate, that is.
True.
Yeah. Yeah, no,
and being China, they can find out.
Well, wanakupata.
Anyway, those are things that I was thinking. Maybe it's not true. I'm just, mina try kukua cautious. Ndiyo, sitaki mtu wetu wa shikio kwa hivyo.
Mtoki ndi jela.
Jela China inaweza kuwa.
Za China.
Trick, kaa juu hata wad moja ya China. Inaweza kuwa kisema ni hao kuanzia asubuhi mpaka jioni.
Ni hao.
Kwa mpaka wamechoka, ni hao.
Izao.
A change from ni hao ni to izao.
Kuko ndani anabatu, iko nini?
My guy.
Iko nini?
Checky, my guy. Anyway, yeah. What else is happening?
Eko nene, soon meko nikibonga na waswa kwa US, najua? Na waswa wangu wako US jo, kama badu uja join Lemfi jo, nangoja nini? Make sure umetumia promo code Eko nene. But saizi, wacha nibonga na waswa kwa Europe, na pia nibonga na waswa kwa Brito. Usisahau kuwa, join Lemfi, natumia promo code Eko nene, so that on your first transaction, ya 100 euros, utabaki umepeta 10 euros cashback. Na huko Britain, on your first transaction, ya 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka. Na usahau kuwa, bado ukiwa hizo ma area za majuu, utabaki umepay your bills hapa Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet, ama unataka kumlipia stima, unazatumia pay bill haraka haraka. Madha ni za kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till, yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa Lemfi, unabaki umechangamka haraka haraka. So baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code Eko nene. Jia nini? Lemfi ni international payments for everyone. Eko nene.
Okay, so hapa bako kumekuwa na schools and rest. Now the list is piling up.
Of schools that are...
I think Sairobo ni chuangapi?
Eh, by now I think ni ka 20.
Basa tusha ingia zile shule zenye. Of course, sai anything ni spontaneous. But tumianza kuona unrest in schools zenye haunge fikiria in discipline cases ingekuwa reported. To the level of children being sent home. Zile shule tunaona ni centers of excellence. Unajua kuna shule ukisikia huko sijui mashinani ni sawa. But I'm talking about schools such as Alliance, Mangu High School.
Those ones are not doing just as a precaution?
Schools have been closed due to unrest. We had all the time to be to cause unrest. Top 10, yeah, like the best performing school. So I robo ulikuwa gana hiyo list.
Yeah, nimecheck list ingine hapo, robo alituma. So mimi ngona assume hizo ni zile wase wana try tu kukuwa preemptive.
But after being preemptive, it's just ni kukuwa too precautious, but inamaanisha there are underlying issues.
Okay.
And hata erroneously mimi nimesema 20, na already list ilifika 30. Na bado kuna zingine tumeona leo. In fact, hizo chuoka hii anasema kama Alliance. I mean, hata mabishti zangu wale walikuwa bush wa shiki simu zangu.
Wameingia kwa bush.
Wajua atika kuuliza nini. Loreto Girls. Nona. Lenana. Maranda High.
Maranda. Maranda.
Wana randa. Bro, Mangu.
Na wako na plane.
No. Mina kuambia ni plane mode sahi. Kika simu plane mode ni silent.
Na chiki kuhuko.
Lakini chuo yetu bado. Na si ati tuna insight, ni I'm just noticing like kuna unrest your area. Masana sana saying it's because ni boarding schools. Eh?
Yeah, I think vile ni boardings.
I think most of them, 30 out of 30 ni boarding. Upper Hill tena walituma watu for the second time. Yeah, they send the kids back home. But okay, in the previous episode we had tried to maybe say in response to that, PS amesema wame cancel out second term exams. So something like that. Yes.
Cancel exams?
Because is the issue exams?
No. In fact,
Yani, Alliance wanaweza kuwa na issue na exams. Just it look like an issue. We're never prepared. First of the time.
No, but exams ni mbali. Hata midterm moja enda. That just many issues. But me, I commend the school administrators wale wana send watu home. Because that's one of the recommendations me nilikuwa nazo. Na hata going forward, rather you send them home, equip act pia as a preventive measures and a deterrent. Because ukiwa peleka home, whatever wangefanya, umei disrupt. What is ifanya? Kila mtu aende kwao, aende have sessions wakae na wazazi. And then from there the kids who are open with their parents wanazambia parents nini na wapo sana. Alafu by the time wanarudi shule, kila mtu arudi na parent. Ukirudi na parent, simu teacher na kiboko, ni watu wanakaa mnasikia the grievances. Then mnajua which grievance can be addressed when. Kuna zingine wagani mnaambia in the short term we can do this, in the mid term we can do this, in the long term we can do this. So una by peer time, cause time yo peer high school si long, ni just 4 years. So ule by the time ule ko form 1 akifika form 4 ana realize there some progress imemekiwa towards ile grievance walikuwa nazo. But knowing high schools and teenagers, grievances will never end, and vile tu how they are addressed, how they are talk to nini, what compromises are made. Unaona, pia lazima walan ukitoka nje kuna grievances mob sana ziko kwa world na tukonazo hapa nje. So si kila kitu itakuwa you love it easy. Some you get, some you don't get, others you work towards them. Na zingine pia si fault ya shule sana, cause wale wana complain about food wazazi wakiambiwa top up maybe 5K diet change, na mzazi ataweza toa.
Yes, this is a post by a Citizen Digital, like a day old by the time we are recording this. So basic education principal secretary Julius Bitok has urged schools to exercise caution nini. So according to the PS, the Ministry of Education is committed to going the extra mile in ensuring safety in schools. Among the resolution is making changes to examination plan by schools.
Okay.
And I don't think that's the problem. Bila nimesema, shida yetu ilikuwa ni being tested.
So, unasema from the list of schools unaangalia hapa, hauoni hawa wakiwa na issue na hiyo.
Alliance wako na issue ya being tested.
Because they want to be tested.
Yes, they
actually want.
They want.
Actually, tulikuwa natafuta nana past papers za Alliance. Joto walikuwa na, Miss Jai yona. Chikama ilikuwa gani nini. Hata uko tukienda holidays. Not after an past paper, anyone, eh? Are we tested the same way?
Maybe theirs is easier.
Yes, because there's a time, hey, nimekatia jo, ilikoga Sans Congress.
Yeah.
Sans Zonos, most of the nini, school events, be it Sans Congress, ball games, luko napata jamu iko in a host some level. So zote za by our time, during our time, the Sans Congress zilikuwa nini? Zilikuwa jamu. Zonals. So you have schools from Nairobi, you have Hillcrest, you have Lukenya, you have hata kama an international school, I'm a group of schools niko Nairobi. It's an event ya Ministry of Education. Tulikuwa tunazi host. So your time nakumbuka nimekatiana tu. I think Madam Senji alikuwa around.
Oh.
Kwa hapo mimi kina Chief Darlington. You know what happens? Nimeenda lunch. Nini? Dean wa education. Asha release results za primo. Sivechapichwa all over notice board. So unajua.
Ai ai.
Me never rushed. Miss Kosi. Sikuwa na rush hapo cause najua tu mali tu. Sikuwa najua mali tu. Kumbuka tukiuliza, "Eh, hey, ati ah, nini za hapa? Hey, ah, let's see, what's your name?" Eh. Hey. The following day, sikuenda chuo. From then, sijaipenda hizo Masters Congress. Because we couldn't hear that on a zingoa. So we couldn't put a two from index whatever to nimi. That was the intact. And we know not put a msi on a jam. Ah, man, I didn't need me. It's a surprise. Kona jua tu. Number zetu ziko intact.
Let me just
be. So we had an issue. But nakumbuka sahi mekua very spontaneous. Sisi tuli strike cause tulisikia changes ime strike sasa hivi mali imefika ni hivyo kids just want to be home,
yeah,
hivyo ni ile tu anaona even environment nini kama sasa nikwambie this weekend sasa usishangae hiyo list ikifika 50 because hawa watu wenyoko in lower cluster schools wako like mom Alliance kwani nini nafanya sisi tusisumbuke? Because that's, and kids are naga nini, wataki excuse big enough.
Yeah.
Sasa hai, excuse ni Alliance,
yeah,
na mangu. So mi naeza sema like, we are too close to midterm. And I think sahi,
just give send them, the kids home. Just send them home.
Just send the
Let kids them have home. That extra week.
Yes, or have that talk with their parents. Yes, of course. I also don't think that exams are that as they used to be for us. Sisi, it was the book or nothing. The book or death.
Yeah.
Mododo alikuwa anatuambia, kila mtu atanga kwa nyanya yake. Mimi nitaenda nyumbani. Atitangua kwa mlango shubui. Kangana, that's Nyeri accent. Yes.
True. That's ndo kitu nimekuwa nikisema. Just a break. To act as a, whatever, in a planiwa nini
just disrupted kiasi
any disruption
wakikam
sai if they can come or spend a week home then ile midterm sitakuwa pia wame compensate for me the school calendar comes second to human life unaona it comes second to human because ajagani mko na watu shule na then tukupate accident. Not even planned unaona it
but also let's be serious. If iyo ikikuwa encouraged, well, not encouraged, but wakiona that's the only, that's wakitaka their way, this is all they have to do, then it might continue now even when they go back. So some other measures also have to be taken. Some other measures have to be taken. So the authorities, you know, like every time we want to go home, let's start some little bit of trouble and then...
But unaona, kila shule itakuwa now able to deal with it. Kivyao.
Kivyao, yeah.
Sahi ni vile now kuniyo pressure, vile iya nanasema.
Yeah.
Kuniyo pressure, niyo influence sasa.
Yeah.
Kila chuno, wamepata excuse. Top schools, Alliance, top notch, Lenana, top. Unajua Mangu, unajua we're talking about those traditional national schools. Then kuna kitu ingine pia, mimi nilikuwa niangalia, unaona E-grade 10. To mimi, ideally grade 10s na awa tuwako wanamaliza the, yoyo watu wa CBE na 844, hawange wekwa ina any situation maliwange mix up. Unajua kwa nini? Because of traditions. Because CBE is a new system. Watu wameenda, wanafundishwa, students wameenda, wanafundishwa vitu mpya mpya. Kuna zile shule wa rioters by nature. Attitudes, traditions. Ilu na jukienda shule ni watu kusumbua. It will have been cut by this new crop of kid, students.
Because
wanenda wakiwa a bit older, sika kitambo kwa jusuwa mwameka an extra year in primary school. So, wange cut. So that our students was mixed now. Ukiendele shule na wizi. Ile notorious for thugging. Students who pick up one generation ya chuo after the other. So wange make sure wame cut. Ours mix now. But pio pressure ya CBE. Unajua tu wameenda kuongeza pressure shule. Kuna chuo iko na 17 streams. Na kila class iko na watu 50.
Ish.
Wale walichukuliwa CBE. So imagine you...
When you're talking of CBE, for those people who don't know, CBE... is what
replaced
844. Competency-based iliwacha curriculum imekuwa nini? Competency-based
education.
So it may replace
also like this is also like from my dumb brain. It might not make sense to a lot of people, but I'm just saying peer publicizing certain situations, hakuna vile governor has come up with a way of like ambia wasewa news. Yes, as much as we know this is news, but put too much coverage on a school that's striking, you know, it influence other nini. So if possible, minimize quiz, because I know nowadays with everything that happens, the news outlets want to be the first ones to report it. So even when something is very small, they might want to blow it out of proportion. And then when the next school sees it, when I pick up, sasa wale when I amplify, while maybe it wasn't such a big deal on this other end, you get?
Yes.
So kama, you know, if how the news is delivered, ikuwe pia monitored kiasi, so that it, because let's say kitu ina happen, chuenyu, jamu, right? Let's say wame strike. But the other schools are jui. Inaweza kukua contained easier.
Nasema how students receive information.
Yeah, yeah. Because our inaweza pass information through messaging nini nini, but it's not going to be as amplified as kuona a news. Like mkijiona kwa news, unajua somehow you feel like you're important. Especially when you're that young and you're, the way you process things.
You want to make headlines.
Yeah, you want to make headlines.
But you're for Robo will answer on the journalism part. CC, like accessing information from the outside world. Nikuwa na bonga na mama mani ambia wao. CC tulikuwa tuna get news to have dinner. Because at 6, you are able to know what's happening in the outside world na nini. It used to add value. As I said, I was a prison. So now, I think said their wife now, that was, I'll go and watch 2 TV on Saturdays. That was even worse. But I was going to watch a gazette or notice board. So mnaenda mnasoma, alafu, you go back to class. Is it nini... Should schools continue like kuonyesha news na nini? Ni sawa, because sai wakiwanyima right to information, that's also another creating another problem. What are you not telling us, Nanini? And I think it's too late for that.
Yeah.
So kids will always find out what's happening, even with other schools.
Mm. Anyway, yeah. That was just me like rambling. Sometimes
for maybe for media and reporting.
Mm-hmm. what Zaka nasema in hindsight, the how part.
Yeah.
How it's going to be reported
by, like media
kuna line ya ile yetu ya sufanya job tufanya a lot of training na media houses kuonyesha how to report
on sensitive
issues because how it's reported ina determine how it's received kuna ile responsibility and all that but problem nowadays ingekuwa zile day za kitambo, it would have been all be possible.
Mm.
Okay, though main media houses can always report in a manner which ita washa moto zaidi. But the problem ni easy. Phones. Phones squeezy. Kwanza asubuhi utapata mwafa medu reaction. Azipata.
Yes.
Utapata other podcasts pia wako neat. Na other podcasts wezi kuwa as straight up and as professional as iko nini. Utapata tu, then kuna TikTokers pia toko wameipik, wameieka kwa X. And all those dissemination avenues. Utapata, kuna lazima kuna one or two kids yuko na smartphone.
Yeah.
Hata mweke checks and balances aje. There's always one clever guy who will sneak one in school.
Yeah.
Na atakuwa naitumia, na atakuwa naipata. Then pia kuna gatu ile word mta lisia kutoka kwa mwalimu. Two teachers wakiongea. There's always a way what I receive your info. So ni, but how it's delivered. Hata shule ni kupreempt. The way you hold conversations. So na kama sahi, chuo mob, easy issues ina come. Are we holding conversations with the young guys? Tuna hold. Kuwa chani wa mapema. So kisikia alliance, wameenda home, wewe kama ni head teacher wa principal wa Jamu, start having conversations with those kids. Wewe kama ni principal wa another school, start having conversations with them. And importantly, listen. Listen. Tusiwaitage tu, siwaita watoto kozi ya basically, you're in school, you're still kids.
Yeah.
You are bad on a battle between being a young adult and a kid, kabisa. So, wanataka wasikizwe. Most of the time, watasema hatu mtu sikizi. Unakanu unambia, niambie, ni nini, what is it? Just listen to them. Ukiona pia wakusiki, ama wataki kuongea nawe as a principal. Don't be all, usikuwa try kukua almighty. Get, and there's always another teacher. Wale wanasikiza na nae. Always. There are one or two other teachers wale wana find easier
to communicate now.
Get those teachers to have conversations with them. Do it, make it planned and sustain it. Make sure once in a while mnakamu na sikiza. So, nini mnataka? What do you need to blow steam off? Because shule system ya Kenya too academic. Nilisema, we are not building kids socially. Watu wakitoka, boom, China wanaga exam ingine, waga ni exam noma sana.
Yeah.
So unajua?
Ile inafanyaga sana commit suicide.
Watu wana commit suicide.
Yeah.
But, ile population yako wengi, those are few wale watatoboa, or hawe ingine, they still make it out in life.
Yeah.
The problem with Kenya tulikiwa,
yonde the only way.
Ni exam, this is the only way.
The only
but
way.
There are so many other ways.
Yeah.
But thanks to CBE, inakam ku change vitu. But still, just conversations.
Is it?
Tulikuwa gajamu, tulikuwa gana school barazas. I don't know if you left them. Ama there were such things. Yes, tulikuwa tunaitua school barazas. Maybe mamwende preps before you break for home. Mnaenda hapo, maybe 1 hour. And you just talk anything and you're not comfortable na yonachuu. And I think that used to, you know, watu waki preempt, they feel like they've had a voice, ama amesikizwa, you know, even the expectation that things are going to change.
What is this thing they introduce in police stations?
Eh?
ile unaandika kakitu mahali alafu na drop call.
Suggestion.
Sasa sili kwa gapo unasema eh ni aje tutakuwa tunava blazer. Cuz jamili kwa mandatory like you always in full school uniform. So kuna watu walikuwa nasema like when ile time kuko hot sana it doesn't make sense.
Yeah.
So of course kuna zile vitu tulikuwa tunaenda tunabonga tunasema ni and they actually used to help.
Mm.
So ile time nilikuwa hapo I don't think we ever broke anything. I think it was just a chair.
Mm.
So tulikuwa tunakosa chaos kwa streets when we meet other schools and tuna demand kubonga na
mtu mmoja kwa stage. Hapa ama shida ni kwa
high school. Gahai Agakan Isich.
Oh yeah.
But ni zile Agakan. Ni zile yes ni zile ni zile
guys agakana
I to broaden territory no but issues zetu zilikuwa gatu tukienda stage kulikuwa na stage ya Ajib 10 nakumbuka hapo ile Selasi ilikuwa ga 58 na nini cause there are other day schools the girls pia mekuwa time ya home ni the same. So of course nyinyi mnataka like nganya ikikam pia hiyo ishi ya matri nganya ikikam itabebake na nani
kwa nani kwanza.
So it was more territorial.
Yeah.
It wasn't even about the school. Ilikuwa tu huko nje kwa streets.
But
they really tried to contain. Like hakukuwa na vurugu. You could speak out. It was
I remember days of hockey sticks. Hockey sticks.
Yeah. We had plenty.
Kuna wase wetu kadhaa
na amarijo.
Kuna wase wetu kadhaa walipatikana in the crossfire.
Yeah.
I don't know which uniform they had that looked like a uniform another school was having an issue with. Yeah, nasikia kwa hockey stick zilitembea.
Yeah.
Unajua discipline ni muhimu.
Yes, yes.
Na ukipata a dominant school kaja mu.
Mm.
Yeah, that time. Sijui kwa nini kina Ian walianza kugo after small fish wale tulikuwa tusha domesticate kabisa. Walikuwa na riot. But in zetu kuna small fish tulikuwa tumedomesticate. Ndio tulikuwa tumedominate kabisa. Either the big boys kinisili pumu walikuwa najua walikuwa na behave wakituona wana fall in line they know the big fish
tumefika sisi tulikuwa tunanyamazisha watu tu kwenye ball ndio kama mnapiga kelele alafu mkacheza ball na sisi mnashangaa I think kuna chuo moja tu liko natusumbua ga ball
I think ni Kamkunji
kamoya
chuo zilikuwa kali ball of Afajeriko
Kamkunji
Kamkunji
au ofafa hiyo jina nakumbuka hata tukiwa training coach alikoga hiyo ndio ana stress
kwanza tukiangalia later ukiangalia ma player walienda kacheza hiyo Kenya Premier League kutoka Afajeriko mpaka Harambee ni wengi ukiangalia hizo ages hizo mpaka leo ukiangalia
Kamu
the same kina kina Uliech ukiangalia Jamu pia kina Sali
Jamu ilikuwa inafika semis
tulikuwa na ma player wengi wakati so that school switch were traditionally good at but so then squeezy vitu zika come zime change
mimi niko nataka mse yote alikuwa ga Nairobi sec hiyo between hiyo 90 between 94 and 90 98. Kama kuna mtu yote kwa hizo kwa comment section atupatie jina ya boy fulani. Tuko na boy fulani hivyo chuo. Alikuwa anaendaga hizi ma unders G what? 4 years zikifuatana because you under 16. Mpaka wasi walikuwa na mwenjoy. Kuna siku atafika hapo hivyo kwa airport. Tima systems explode.
Nimesa ujina yake alikuwa msa mwingine alikuwa young
alikuwa best nani sana malo alikuwa kamse kingine ka small ka brown mara ya mwisho nikikutana naye alikuwa na shop ya kuuza nguo Westlands hapo ndo around the maybe between 2000 to 2004 hapo alikuwa na nini mzuri sana ya kuuza nguo hapo hapo Westlands.
Atakuwa anaenda gawapo.
Alikuwa anaenda gaizi ma games za majuu. Chekizi za kwenda wasio alikuwa anatoka hapa anaenda majuu kucheza sijui under 16, sijui under 14. Alienda hizo nikiwa vile nilijoin hiyo chuo. Alienda under hiyo for hizo miaka zote tano.
Alafu atakuwa na shop wapi?
Westlands.
mfupi
brown nimesahau jina yake
najua ni nani but sasa choma
asikuwe yeah. Under investigation
alikuwa nenda na Maisa na Maisa
si ndio under 16 in 94 under 16 95 under 16 98 paka tukimaliza chuo bado ameenda under
so, kuna hiyo kitu ilikuwa sana huko Western Kenya juko Western Kenya ndo ma dominant kwanza ball so kulikuwa na boy amemaliza form 4 alikuwa mkali ball amemaliza form 4 huku chuo fulani huku Eastern amekaa rada mtaani nini mtwende tupo tena ameenda kuanza form 1 huko Western amemaliza form 4 anaenda kuanza form 1 huko Western vizuri bwana anacheza ball so we class tu kwa hapo PR unaomba tu usintafia na nini unacheza class but ball boys hujalipigaga 8 years tena huko Western unaonaga alafu kuna wale transfer from one school to another jamaa ingia yuko hiyo
yeah ni career
kidogo ni career football kwanza kawe ni kabodi yako yuko
ni hii mwili yangu
kidogo mbaku unapata we player ni mzee kushinda walimu kaa wote
ni wale player coach
kuna watu wali hizo chuo kuna watu walikuwa na amefika form 4 amarudi form 1 anaanza na amekubaliwa tu fee alipi
mimi kuna boy tulikuwa na chop na yeye but alikuwa na struggle na fees alikuwa ga guys will know who I'm talking about nini alipoachiwa na kamu ikakilia fees zake provided akienda huko si kusoma atacheza ball
za ball
yes so ilikuwa ga ball games in Nairobi na vile unasema nini huko nini Western ilikuwa gani big
kuna certain teachers na head teachers nakumbuka there's a very good teacher alikuwa Jamu sijui alikuwa mtu wa Mistori Yaro ndiye alikuwa msimamia ga ball he was very good na kuongea na vijana kama mtu akwambie nini sikuzi yuko I think he anyway sijui kani deputy principal ama principal coach a very good guy which atanta mkoro. Alikuwa naelewa easy system. You need teachers who can really understand these kids at another level.
Yeah.
Amuangalia academically. Anamuangalia from home. Huyu anaweza kuwa ametoka background na kaje. Mtametoka. Nini influence kubwa sana mtametoka. Ndaeze engage naye. Kama yuko na talent, ampush kwa hiyo talent. Kama ndo, hapo ndo utashika wale watu mamanga. Wajua kuna watu wale wametoka tu huo mna umanga, wametoka communities manga, family manga, hawana kuja tu kusumbua watu, chuo. So either you engage with them, nikifika pia shule ma principal wakiona huyu ni too much. Bro, if one potato iko rotten kwa a whole sack, what do you do? So you remove that potato and I think it's about time principals, administrators wapatiwe your power. Wakiona huyu haiwezi na ta influence others negatively. Pick them out. Na tukue na chuo
za wao.
Za gava.
Za
wao. Malu ya aneza
fitine.
Yes.
Akifika huko, anapatana na disciplinarians. Then anapata pia kuna utuka sisi. Neza genda kukwapati ya mentorship talks. Na reality. Tunaleta watu walipitia system wakenda the wrong way. Waka reform. Pia having conversations with them.
Yeah, nani, boys and girls. I don't know if you met Okumu. I think alikuwa deputy during our time. Na alikuwa the same way we know na undabonga about Oriaro. But we also couldn't get. But sasa this funny thing vile unamdescribe Okumu wako the same. Na liwe mwana TV majuzi. During his turn as a ball. I think he is among the top nini. Only kwa hiyo board ya kuorganize futa Nairobi. Or even maybe at a Kenya. He's in that level. And he was very enthusiastic when it came to sports and discipline. Because unapata, the more uko kwa sports, the more uko kwa unambua. Bado, unajosa discipline, whatever. So pale kocha na ataki ukuwe na norma kwa chuo. Na pia, that also translates. Wale watu walikuwa kwa sports events kwa chuo hakuwa na vuruga sana. I don't know about maybe uko mtaa but yeah kuna pata hivyo.
Kwa sasa I think ECBE, because sasa ndo tuko na the first cohort, wale wameingia grade 10.
Mm.
But I hope ifike level ya, wanangalia kijana individually.
Mm.
Wakone, you are so good at something. No, I realize kitu, you can make a career out of it.
Mm.
Maybe sports, arts, kuna diverse industries. Mm. But academically, kuna maluko challenge.
Mm.
Wakupush, maybe, let's say, watch atumie ball as an example. Because tumetoka machuo, we've seen guys who've gone through education, wameenda wamekua so good at their sporting career, football careers.
Mm.
Waka make more than anyone who was academically.
Exactly.
Unaona. So, kama una teacher yuko shua na uyo, na pia kuna kuzuo kijana yuko mkali ball chuo, definitely kwa mtaa kuna coach ashamu identify pia.
Mm-hmm.
They work with that coach, ile time ya holiday na wapa shule. But wanapatia uboy assignment. Can you be good in one or two subjects?
Mm.
Zile zineza kumsaidia
kwa
hiyo career yake pia. So that wakupush, na hii lazimu get, atakuwa na kumbia ni 80%.
Mm.
Then the rest wakupatie, just try and get 50%.
Mm.
Don't struggle
too kupate much,
80, you get 50. Because we need everybody. Because kuna mtata, aneza get 90% very easy. Kuna gatua tutu chopi.
Kuna moja, Odipo.
A struggle. Wacha we hataenda kwa daktari. But ukitambua enda kwa daktari, we need this other young guy. Tumnacha, aenda cheze Champions League. Football. Unaona? Akuja cheze Harambee Stars. Wa drive country sporting juu. Ni wana drive country kwa medicine, kwa aviation, kwa engineering juu. So that we have a good balance.
Kuna mse moja hivo chuo. Kuna ito Odipo. Odipo ndio liko ndio tuna nini copy assignment zake hiyo hiyo the fourth year atakuwa tuna attend class eh si tulikuwa kama maraundi kuna mse fulani best yetu alikuwa Nairobi Uni hiyo time niko namuita Gasnoop anafanana na Snoop hayazi taka niseme jina yake kwa mse alikuwa hiyo time alikuwa anatuambia eh nyenye asee I hope mko na kitu kingine mnafanya kwa life yenu in the future cause nikaa shule mmekata for you mwaka ya tukiwa form 4 tuko naenda class half day like tuki hiyo barely kiring tu hivi tumeenda lunch the other half wa turundiki shule tulikuwa YMCA tuna shoot pool the whole year so tukikamio siku ingine tunapata Odipo ndio ashafanya assignment ndio anatusaidia hapo na madhafu alikuwa mse alikuwa smart
ya wewe ni uku copy paste
zidiko tuna like wewe umedu nini ya saa tuende cause mi nilikuwa nishagi mi nilikive up cause vile nilienda Mbita kwa mbele nilijoin Mbita after first term so basically the beginning of the second term. So there's a lot of like the foundational stuff that sikuwa ni may pick up.
Mm.
So by the time nakuja ku alafu Mbita niko na kushow mwalimu niliona ni mwalimu wa chemistry like twice. The rest walikuwa na come to come wameachia prefect kitabu eti atupatie. So hatukufundishwa tulikuwa tunajifunza. So by the time mekami huku hivi maze kuna vitu mingi foundational mi gidhafu math ilikuwa my favorite subject kwa primary. By the time nafika huku hivi, I hate that shit. Because si understand chochote, si kupewa hiyo foundation. So vitu mingi sa unajipata una, uko behind, you're trying to catch up. I was trying, like I was spending a lot of trying to catch up. By the time nafika form 4, I'm like, fuck this shit, I'm not going to make it.
Hey, form 4? Yeah. I mean, liko niachana form 1. Liko nime detach. I'm talking about detach.